is my feeling fire. Ooh, fire.
Nimesimama ukitazame kina tu upendo. Wala zama sidamini kuna mwisho wa pendo lako. Tuwezi langani bado na kuwazia na lala na picha zako. Baby nirene gile kukwaza. Baby na bado kani kosti.
Kani kosti my baby.
Sound. That is my feeling on the beat.